Democratic Alliance e ipiletsa go kgota go thusa go lwantsha pharela le go emisa mathata a teng a swirisi ka gare go motswa itumeleng tsa Storm. Dikgwerekgwere tsena di tshosetsa maphelo a baagi, dikolo gammogo le dikgwebopotlana le dikgwebo tse kgolo ka gare go motse. Democratic Alliance e ipiletsa gobe le hanghang kgato e nkuang go kgutlisa seriti le go tshireletsa malapa le go etsa bonnete ba gore ditshebeletso tsa mantlha di ba teng. Re le baagi re ka se eme nako e telele sena se se fitlhile moo se beyang maphelo a rona kotsing.